bashimye
Tata watwe suri mwijuru izina ryawe ni ryubahwe icyubahiro kibicawe ibiye byose ibyo uvuga byose n'ukuri imirimo yawe irabihamya nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya
ibyo wasezeranije warabikoze n'ukuri ushime ushime ushime
Suri mwijuru izina ryawe ni ryubahwe icyubahiro kibi cyawe ibihe byose icyo uvuga byose ni ukuri imirimo yawe irabihamya nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya
ibyo wasezeranije warabikoze n'ukuri ushime ushime Ushime
twese
ushime ushime wauri mana ibere amashime ushime ushime wauri mana ibere amashime
ushime
ushime
Umubabaro n'agahinda n'intimba nari mfite guhindura amashinge
akanwa kanje wakujujirira